Odio Colombo.
Tsunami's Records.
Yo.
Manacasa.
Manacasa. Listen. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Tata nasafisha na kindenga. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Tata nasafisha na kindenga. Fuck it up, managaza zimerietu. Nimbo kimbaya chonga sano sijimesi. Niko angelize, nasaka pedalize. Na madasha huku Kenya nisha legalize, eh. Na washanduku luni feel niko bie. Na bokena nichocha antibado zijarietu. Niko na down na hesabu tumapeni. Kam na daijo mkoko kujeni. Na misi cheki kani medunga makoto. Uda si cheki kama deal jeni moto. Mana criminal, wena zi. Tukifika kwako buda udalina, Mana criminal, when I see, tukifika kwako buda utalina, Mana criminal, when I see, tukifika kwako buda utalina, Fuck it up, managaza kuwa tesa. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Rata nasafisha na kindenga. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Rata nasafisha na kindenga. Ranada ati Johnny Sanafi. Niko jing mina ona tuwa toto wa kipri. Nacheza wing, niko free. Namba 10 mgongoni uneza dani mini Messi. Kani light tunawashia malaita. Kani verse tunaitia malaika. Amebeba kwembetela joko baika. Tam tam lua tam tam damfuata. Pigwa tisa ndo tupate sadaka. Crime sijawahi fanya ni kubaka. By the way, niko na black card. Moshi moshi mingi nimejaze yangu liva. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Rata nasafisha na kindenga. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Fuck it up, managaza kuwa tesa. Rata nasafisha na kindenga.